napewa na Mungu, ila mke mwema napewa na Mungu, na mimi nimemthibitisha Mungu, hili ndilo chaguo langu. Nimemthibitisha Mungu, hili ndilo chaguo langu. Ninakushukuru Mungu kufika hapa.